kukubaliana, basi chaka sasa tumerejeana.
Kazi imeongezeka, ubazazi likufana. Kazi hapo tumelisha.